DJ SP255.
The sound from Nyasubi. Ndani ambanyo, N-A-A-C-H-A, Nacho. Kikumbuka nilipotoka, uwasiamini, hivi ndo mimi ambaye nilikuwa chini. Nilinama dharau, nilinuka dharau, hata nilowapa heshima na walini dharau. Haya, kiko wapi sasa? Mlosema mloponda kiko wapi dada? Kwamba tuwezi pata, mmeona kaka, kaniheshimisha Mungu mwenye mamlaka. Mkate ya uzibwi kwa panya, kushindana na Mungu hapana. Nikutaka mwezi utoke mchana, haina maana, subiri sana. Maneno nimezoea, kejeli matusi na yapokea. Msiache kuniongelea, kucheko, kipi sijazoea. Kani heshimisha baba godo, kani piga tafso kidogo. Madeni nimelipa sina mkopo, ona sasa natembea kwa mikogo.
Sifa zako nazivume baba, anazivume baba. Sifa zako nazivume baba, anazivume baba. Achani lile, achani wimbe, achani
chita. Mungu nita namba la mwezi,
achani lile, achani wimbe.
Ili watu mwone vile tunapendana.
Baby, ajali ya mapenzi mioyo imegongana.
Nasitaki nipone nife unizike mama.
Mindege wako nitarejea, niruke niende wapi. Kama kitanda kitanegea, tushuke kwenye busati.
Nibusu mamini kubusu. Oh, mchuchu kumwea halika susu.
Wako nimezama, penzi nipatie mazima. Jeuri sina, adi nitafia madina. Teku iba iba, vino gini meshindo. Nilisema napita, mwisho ya nimezama.
Nibusu, namini kubusu. Nibumu, namini kuchumu.
Mama bomb me, yo. Bomb me for each go. Let us stay where I come from. So far, so far, so far. Won't give me you. Tama she checks to you. I'm a giant to you. Yeah. Everywhere we go, we the representing. Oh. Me and my guys, we don't really be. I get to my wife, my
et si je te dis que je t'aime, tu donnerais pas que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un puits sans fond. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. No. Je prends ta main, je ferme les yeux et je me sens mieux.
DJ SP255 Mix.
Je vais casser toutes mes montres, peu importe que ça va me coûter. Quand j'aime le temps doit pas s'écouler. Et depuis que toi c'est moi, j'ai tout oublié, tu passes au marché. Dis-moi où tu t'étais caché. Oh pourquoi j'ai mal, pourquoi je suis blessé. J'ai demandé à Dieu de nous séparer, mais il ne veut pas me laisser. Oh c'est lui qui sait, et son plan est déjà calé. Donc si c'est pour toi, c'est avec la joie que je vais pleurer. Et si je te dis que je t'aime, tu vas me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un puits sans fond. Et si tu me dis que tu m'aimes,
je te répondrai que je t'aime. Je prends ta main, je ferme les yeux et je me sens mieux.
Oh baby, I love you, I love you, I love you, I love you.
Pour
musically.
Si je t'ai pas tenu la main, je te demande pardon. Pardon. Mon cœur est sous les parpaings, mais on y va, baby. Oh, oh.
Baby, oh, oh.
Je brise ton cœur, je le répare. J'ai quatre anneaux si on n'arrive à rien. Tu m'aimes encore, je ne sais pas. On se fait du mal, ça ne rime à rien. Un peu d'amour, ça va bien se passer. Un peu d'amour, ça va bien se passer. Couli, hey baby, trop de sentiments. J'ai mis ton cœur à découvert. Yeah. Pourquoi je monte ton nom, même si je suis loin de Paname. Je pense à toi, yeah, happy, but you sais.
Y'a rien de loin de toi, je me fais que là. Je pense à toi, yeah, happy, but you sais. Yeah.
Ah, 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 j'suis en business.
Ah, 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 j'suis en business.
Ah, 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 j'prends de la vitesse.
Ah, 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 j'prends la vitesse.
Si je t'ai pas tenu la main, j'te demande pardon.
Pardon, pardon, pardon.
Mon cœur est sous les parpaings, mais on y va.
Oh,
Susanna, I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor. Susanna, I hope you're happy now. I see you change your skin color and your hair is longer now. Now go on a party. I'm buscando ya Champs-Élysées. Un pieza na camini, yeah, 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 yeah. None of my business. And I see you in London, silicone on your palm, shaking what you come to get, yeah. On your worst behavior, Susanna Van
Dyck. My brother and my sister too. Many videos of the military here. Holland, stress for what? Stress for who? You don't go get glass in a me go no you. Stress for what? Stress for who? Si tu na jo my ass, so na me moshi you. Kama mareni ako, na ya wezi kuisha. Izo za kununa nuna na ya kupisha maisha. Weka leta, misi chagui, si bagui. Kata inizika simpiwi. Sisi ni marafiki, si madui. Ila bila na elipa simpiwi. Oh, ni furaha.
Nikuwa na marafiki.
Nikuwa na marafiki.
Nikulewa na marafiki.
Furaha.
Mafegi leta shisha kwenye begi paka todi zimekwisha. Leta roundi zungusha nikiwa basta kaji story za maisha.
DJ SP255.
Dem tungi alizani maji kanyo kazima kajikuta kachezewa body. Staki mazarau kwenye hii kaz kanyo kazimo kazinguwa kwenye hili shaz. Like chita kwenye hii faz hapa kati mama lao Jay Grishas. We nachezea bad kunyo taratibu tachezea kati. Dem tungi alizani maji kanyo kazima kajikuta kachezewa body. Hey,
talipia mimi kama wajanewa weka wabibombe.
Transformation terrorist.
Let's go. Mini cheese on my pants, nani na upendo. Ila kusundo ando sina mpango. Na ukimpata nile mwacha uzibi pengo. No alini zokelele za chula kwa tembo. Guys, listen to me. Napenda kuwa free. Kwengi wapo kwenye ndoa na hawatuli. Nisha sema ndoa no hata mnitangaze BBC. Alipo furaha nipo kama muyongo na wifi. Bachelor of life ni confidence. Maisha ni kuchagua tumechagua happiness. Happy yes. No ndoa kuwa no stress. Vichwa vina mambo mengi tuna refresh. Mina shemeji yenu dele tunapati. Mambo ya ndoa wote hatutaki. Kurukushani unarudi sangapi. Unachati na nani ndo vitu hatutaki. Bachelors,
michango tutachanga. Kwenye harusi tutakuja. Chakula tutakula. Na pombe tutalewa. Mwaneni sibado tupo. Sibado tupo.
Wakina nani nye?
Sisi ndo mabachela. Bachela. Matuta kilo mabachela. Bachela. Nakula ujanga mabachela.
Nasema romba. Romba ya kweli nina. Nafanya makusudi kushindizo chuki za. Tena wanafiki bado nakula na. Na haini pishida riziki ya watoi wa. Ex wangu wanatamani na chiki. Mifubaya nishe ni galiliki.
DJ SB 255.
Ni mchoka mbaya na mwisho ni tulisi.
Sisi wenyewe mabosi. Sisi wenyewe mabosi. Wanatumbea mikosi. Tunalipa na sabuni pekee. Tena wanabosi. Kutuona tunalosi. Wanatumbea mikosi. Tunalipa na sabuni pekee.
Hao 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 hao. Wananisema mimi hawauni yao. Hao 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 hao. Wakiomba mabaya ya narudi kwao. Hao 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 hao. Wananisema mimi hawauni yao. Hao 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 hao. Wakiomba mabaya ya narudi kwao.
Atuwa kisi na mabosi. Sisi wenyewe mabosi. Wanatulea mikosi. Tunalipa na sabuni peke. Tena wanafosi. Sikuja wana tunamosi. Wanatulea mikosi. Tunalipa na sabuni.
DJ Eric. DJ SB 255.
Nilikupenda ba baby sorry. Utapata mwingine don't you worry. Matoto tumeva tunawati yale. Tulipanga mimi na wewe milele. Lakini nini unanichanganya. Maisha wote wawili tulipanga. Sina nini hakijakusanya. Haingekuwa hivyo unapenda upendi mpenzi tuachane na hiyo hiyo.
Moyoni mimi nauma. I got to go. Kani nde. I need to go.
Sitaweza. Mbe sulia sana. Ukakita na wano mechimba. Kupanisha. I got to go. Kambuwe. I need to go.
I don't go right to pressure me. I go carry home attention you too. My car is a EOD. But I go got that money by Lambo too. My intention. My money and my blood pressure. They go together anytime we turn up. Tell the baba, say the card lock up and the boycott. My girlfriend, we define. No be business. Na kwekwe, we dey drive. No be tinted. Na five face, you get, you know, get manners. Na big dress, you get, you know, get vineyard. Na Gucci, you know, no good thing. Better make a change, better make a change, better make a give you
kuteta kwa wenzako usionekane kwa ni mtupo atafuruka mishe zako furaha yake upate msoto
transformation terrorist
na kesi na stress unitish kwa ni sawe ndio nani umetumwa na nani shida yako ni gani spendi ukika unongele tunajua na nani wakati naona unafusi nikikucheki we mnafiki mwongo najibara nishazifu kakara.
musically.
She a bring a figure down. Everybody pulse. Me a fear run. Me a see a dance and balancing alone. She got a one me a say me a feel it. She wanna one me a say me a give it. Me got a long, 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 long fella. That talk it when the quack, 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 quack.
DJ SP255.
Me got a long, 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 long,
long
fella.
Me cash
in
the
money
like the waist that spring.
Me got a long, 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 long fella.
Baby girl feel it. It's a get freaky.
Shorty got a face, me a show him for real. Yeah, like them crazy, just want to come in. And he got a waist, me a bend it for real. We're gonna let the place, me a tell him coming now. Hey, Tavon Yungea. Oh, Tavon Yungea. Hey, Tavon Yungea. Oh, Tamun Kole. Me want a man with a long, long fella. I see me cut a seam while I stress on my hela. Me want a long, 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 long fella. Me want a long, 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 long fella.
Get you let me touch it. Me got a
long, 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 long fella.
Me cash in the body like you just got
spring. Me got a long, 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 long fella.
Me got a feeling. It's like it's real. Cash in the body like you just got spring.
Well, is this
yeah.
kidogo nchopata nilishare na wewe. Leo sifai kitu si nani na wale. Kile kidogo nchopata nilishare na wewe. Leo sifai kitu si nani na wale. Kukurudia nimegoma. Mwezako nimegoma. Kukurudia nimegoma.
DJ SB255, the transformation terrorist. Terrorizing you musically.
Akishikwa na baridi anavyonifanyia, wala hatumi barimi ananikumbatia. Akishikwa na baridi anavyonifanyia, wala hatumi barimi. Ulisahau kile kidogo chopata nilishare na wewe. Ndo dharau eti sifai kitu sienani na wale. Ulisahau kile kidogo chopata nilishare na wewe. Ndo dharau eti sifai kitu sienani na wale.
Surugu dhohari tetete menajongea kwenye ulingo wa mapenzi na kimia zote kwa zote na jisingua chata ya mapenzi nilifungo. Nimedabwalika sipati tabu. Oh, tabu. Majabu, nimezoea wala sina ghadhabu. Kama moyo tuika kana feel vibe. I don't know, I don't know, ila I'm so lonely. I'm so lonely. I don't know, ila na enjoy kuwa lonely. Chora na tatu, mana upendo umenizidia. Wani machio, kuwacha ikubaliki. Penzi ya lichachi, kuhoti sweetie kwa sweetie. My queen ya you, ya nisichoki.
DJ SP255
Kwa ni mabu, mikamilika mia kilo. Yani uje ni kudekeze, ge, deka de, de, de. Chumba ni unipe, ge, ge, ge.
Oh,
kutakia kila la kheri. Ila tambua mimi ukuwa yangu soheri. Dalili mwanzo niona kwa nyingi kejeli. Pia usubutu kusema kuona miulifeli. Ulicho kifanya ni vibaya. Umeluka umutamba. Mwenzako na ukuwa na window dawa. Dawa. Maumivu moyo ni nice fire. Au siku toshi ni mekwaya. Mana kisa sikio ni chakuritaya. Kuniacha ni zaidi ya sara. Au kisa dosi tuipothi. Numara kuna vitu nilifosi. Nice njozi ndo wewe au kopi. Guza ikuwa imani. Imani yangu kwa kishani kosti. Boyfriend mpya kesho mposti. Roi na ni umando tena ya zoreki. As kwa wandoto alinifanya njia. Kila sacho zilantirika. Sioni wakunyamazisha. Mwezi rumi ya misha nifika. Shingoni nikona tabika. Mimi natabika. Oh, oh, mimi natabika. Wajia misha nifika.
Machozi yangu yote leo hii yenda na maji. Thamini thamani ya pendo nilokupa zamani. Kisa ya mafanikio ukaniacha mikipo. Kumbuka uliapa mbele ya macho yangu kwamba ungenifuata nilipo. Kisa ya mafanikio oh oh ukaniacha mikipo. Hata nami niliapa mbele ya macho yako kwamba ningekufuata. Subiri, subiri, nakusubiria sana. Bado sijagairi, japo ulinitukana. Uvumilivu likushinda, ukafanya uliyofanya. Mimi natamani urudi, japo ulinitukana. Naomba pole, kumbe mapenzi yana nado. Yeah, yeah. Kukote ulipo.
Terrorizing you musically.
Love, love. Naomba pole, kumbe mapenzi yana nado. Kukote ulipo. Mimi nakumbuka gasa na love.
Moyo wangu umezama kwake. Siwezi tena rudia viporo. Kanikabidhi roho yake. Anazijua zangu kasoro. Isipo yona kwa yake. Mimi naumia roho. Ikiwa karibu yake. Mimi koro koro. Anasema hato niacha mi. Kwa wazazi tutakwenda mi. Tukipata tukikosa sili na ye. Anasema hato niacha mi. Kwa wazazi tutakwenda mi na ye. Wapuloni wa achi ni. Tukipata tukikosa sili na ye. Tuli la tuko gado. Yaka nimesa kama ulimo ye. Asholo balo tunazao chabo. Yaka niloga mimi mero dado. Nisijiweze kwake nimezima ye. Kama giza mshuma. Munga kandili kibatali ye. Yani mtume na suna. Ananimaliza mihatali ye. Kama giza mshuma. Munga kandili kibatali ye. Yani mtume na suna. Nimaliza mihata. Anasema hatoniacha mi. Kwa wazazi tutakwenda mi na ye. Wapoloni wa acheni. Tukipata tukikosa sili na ye. Anasema hatoniacha mi. Kwa wazazi tutakwenda mi na ye. Wapoloni wa acheni. Tukipata tukikosa sili na ye.
Yeah.
Transformation Terrorist. Terrorizing you musically.
It's DJ SP, baby.